CKMusicPromos.com.
Devi Zambia.
Mr. Convincer.
Back to the way.
Aja unani si. Mwenzo wana ni zangala singo. Mwenzo una munga uliko weka. Mwenzo wana ni zapata singo. Relo na beza wina. Olo unafoda sama java uyo. Tama ni sura beta, beta, beta. Olo pali be, ama shita na stand, na stand. Ama ni sunga beta.
You took me for granted. Fila na dine you never wanted. Na kupele love care na attention. Wale mwana winji pusha na ma question. Fila one shile teti na kupembela. Ama leta na lechi toku lembela. Javed, boy not you kunsha. Na nelole na fepa kukucha. Nebo kuba pamona iwe it's too late. Nechilonda kumuti mapasti uyeti. Wale nchusha na lepita muminga. Nonish pada nebo na lipinga. Shidi singo na difika muteken. Sela panotie don't say stalking. You end up with the money you don't need. But if you take care of me,
you see. When the one that is on call, I sing. When the one among you is awake. When the one that is up with a single. Real on a visa winner. All of my photos are my tower. I'm a new soul. Beat, beat, beat. All of my baby. I'm a shit, understand, understand.
Wana munga uliko weka. Po wenze na ini paja wenze wungo meka. Manje ni chani liru chani chamireti. Kaya wenze na ini isha nare konfeka. Wena pesa ama samala. Samareka samala. Ama nisunga beta. Waina
mungu weka. Aja unangusi. Wenze wana ni zangala singo. Wenze wana munga uliko weka. Wenze wana ni zapata singo. Relo na beza wina.
Oh my God, the alphabet made this
exclusive from CKMusicPromos.com.